First lady na mkumbuka na Azizi Juka pandishia na gigi Basi bonge la dem machizi Kwanza nikatupa lile la wizi Kumbe alisha niona na ya kasizi Misi juwi nikazidi tu frizi Nikakaza msuri shabibi Nikamtokia hey la Azizi Haka nichekia
Hey mambo vipi bro
Nikajitetia ntaka nikupe kinywaji Haka chungulia kakuta mina kunywa tu maji Haka jistukia kanyambia
Kakula mtaji
Nikamkimbia kutana na dada muindaji Haka nyambia
Handsome boy tulia unakipaji
Nikajistukia huyu ata uwa kipaji Nikamkimbia kutana na dada muwaji Haka nyambia
Wewe unajifanya mnyuaji
Kako kutulia Tendo nikakupe mauna Shusha vinywaji Changamka nikakupe mauna Haka nikalia kanza kuyakata
Tanda,
baby mimi nataka
utavunja kitanda
nataka
utavunja kitanda
zako mimi nataka
utavunja kitanda ta ta utavunja kitanda
leo mimi nataka
utavunja kitanda
mimi nataka
utavunja kitanda
lodi mimi nataka
utavunja kitanda ta ta
nitavunja kitanda na nitapanda juu kama chocho we licheze ndondo na ukitaka bendi look sawa mson yani
Niko stress nina loss ya manjonjonjo We dada, ebu njoo tu popopo Nimesha data, nimepigwa na mapopopo Nilipo ingia ndani mara hata kikono Nikakimbia na amesha chukua dodo Dada flani mweusi sura ya utoto Mini lijua ndo nimesha ango wa dodo Kumbe nimeingia kwenye bedi ya mapopo Mjini shule, kila mzigo ni mdogo Mkubwa kwako, kwa wengine ni mdogo Kivipi sasa, pesa yote imesha gogo Wana majini, mashetani huni mzogo Zozo, wote wa mjini wananyuka kama shosho Misi taki huu kwa mparange Wanabena kama kuku wa makange Misi taki huu kwa mparange Emurudisha sili kitu ya makange Uko kwa mungu mimi ndo niko upande
Tanda
Baby minataka
Utavunja kitanda
Minataka
Utavunja kitanda
Zako minataka
Utavunja kitanda Utavunja kitanda
Leo minataka
Utavunja kitanda
Minataka
Utavunja kitanda
Lodi minataka
Utavunja kitanda Ta, ta, utavunja kitanda
Mbona na kuangalia Machali wangi mbona wana kuzimia Ni magei au vibamia Sielewi mbona kama wana tuangalia Aki babe, tataka unipe jini jini Aki babe, tataka unipe jini jini Gigi mani, amesha fika Nairobi vip, mbona na tekisi